maringi tena mispingi ni lazima bao la ushindi baby uki roli roli unagusaga go roli roli na baki siko hoi hoi baka naomba I'm sorry sorry show me ulichopewa na baba turn me on ni baki kugogo gaga kwako mimpole kama tembo pasaka kila mechi unashinda sina gama shaka yeah. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze ende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, ge, ge,
ge amena venye niki log out niki rudi tamte niko tight Mana wana ona mini afaidi Bakta, baby nipe tena nazaidi
Kilegeze kama feni ya kichina Kipambe kwa vicheni ya mahina Bila mbuwa ni kupandishe safina Ubaki tu, ni sapa ama dina
Shopi, ulichopewa na mama Yes, tani yo, ni baki kugoko gaga Kwako mbole, kajogo hapa saka Kila mechi ni na jina
Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, ende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, 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 ge.
Gari imekata center bolt,
kilegeze,
mara hobo mara lollipop,
kilegeze,
kama umetia futa la mgando. Kama samaki kwenye kikaango
Kilegezi
Gari imekata center bolt Kilegezi Nipe hogo ama lollipop Kilegezi Mwage baby futa la mgando Kilegezi Kama samaki kwenye kikaango Kilegezi Kilegezi Kilegezi